yasabiddwa okukyusa mu tteeka lye yateeka ku ddwaliro erya Kiroddo nti nalyo baliteekeko awajjanjabirwa abaana kw'ossa n'abakyala okuzaalirako olw'ensonga nti abasinga bafuna obuzibu okugenda mu ddwaliro ery'e Kawempe. Okusaba kuno kukoleddwa bannamakindye era nga babibuulidde omukulizi w'olukiiko olukulu lw'eggwanga Anite Annette Among naye n'abyanjulira omukulembeze ow'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni.
Your Excellency, when we opened Kirudu Hospital here, the hospital was meant to handle cancer patients, the heart patients, but government did not make a provision for other general hospital. Finally, the hospital in Kawempe is the one supposed for delivery. So it is difficult for a woman to move from Makindye to move to Kawempe to go and give birth. The people of Makindye are requesting if we could make an extension where we can have a maternity unit, a pediatric, and all the other general.
Awuliriza bwe gatyo bwe gabadde ag'obudde buno nkwagaliza okuliriza okulungi.